studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde talatare tati lewru mars hitande 2016 jena yamde suki du studio Tamani miden tawa ile maison de la presse do bomako do jottinono do kabaruji di Umar Waygalo sakira bon compiti tewide kanko jokko do no horejo walde nations unies demo dotto elve lade soli tawe ko wari leedi meden di ko dun timmi wattu joni o kenyo yide yimbe njado be kabaruji be holliti do wattu joni ko hani agrede fujja yalla hono kaddale kawrangal han tabirede le leedi meden di ko Hervé Lade Sofa hande waɗi noddango feede gube murtude gonde le sa ha leedi meden di jaw yalla hono kokkirta yubbo inde mudu do woni yimbe mudu e habotobe gombe tobe be jaw yalla hono gedde fu kandi dakirede nokku goto dunki ande be du kolliti wi non tan watte wakkati joni fa jaw yalla hono golliji di kandi yawirde nokku no dirtedo njura le region moptiobe kolliti wi de le cakitu yontere de fu wakkati joni war horoji ma tama ton ko foti yimbe le sappo kanyi en keddi le dido basiji sariyaji di pamati hitani furdi do won sariyaji be noddirta cour d'assises di holita weddi do di puddi kenyen be kolliti widdu ko yaata direji temdre chapade joy be jogi ton wattu jono le dido direji temdre chapade joy du kabaruji jaddi ko be sappo e go ana li hen sekrabi won sembe kabaruji di min jogi no do bete hande di bismillah modon e hedade litindi wiide kanko don jokko horejo walde nations unies de kumnido kabaru golleji no walde nations unies de wori wattu jono o wiyama o timmini garol makko le leedi meden di kenyo yide yimbe njedo be kabaruji be holitibe wattu jono o ko hani adrede fudja yalla hono kaddale kawrangal han tabirede le leedi meden di fa keben famtade kede Ousmane Niali Bouli
jokko secrétaire général daranido kabaru jamle walde oninde Hervé Ladsu holliti wiide no kabaruji di jaarata yeso hana wonda no merem be kani joinirede joiningol laamu hakkundeejo moobagol lelnude jande dalde baasi e nattingol yimbe habatonobe e wi Hervé Ladsu moobagol fuddi le yontere nde gube tigide kabarde wiyama ndokka indeji yimbe gombe le mubben ko yaayi fa nattingol fudde Hervé Ladsu holliti wiide o yeyte salit gaaw e kidal o yidi e mangal paden lagine gombe le nokku o be en kebino tora jaddinkobe ko boya ko fa jeddo mabbe kedde ge hen chapande joyom barmi le balde nay waddode holitiide golle ministre on haani heedin tinede fa han e wi Hervé Ladsu nations unies ana wondi e beydande ministre dole le malingam de inare gadube majo le kidal kolli metti mubbe e soldats en garbe wallude malibe jokko secrétaire général daranido jamle walde oninde holli wiide e ben gondi e horde malinkobe kettinte sariya du tajirte no haaniri
fa hande kanko Hervé Ladsu holli TV sa ƴewi jonti ɗiɗi tan haɗi wakkati joni o ko kaldale kawrangal signinali e leydi meɗen ndi haɗi ɗum heɓude hitande le majjo wi wakkati joni an hani waɗede no watte fuƴƴa yalla hono golleji ɗi kani yarde yesso fa yetto yaade hono kaldale kawrangal hani tebirede keɗe ko haali hen kenyen dow faccitago Ousmane Niali Bouli.
La première des priorités
kabaru arandejo daranade kabaruji kaldal e kawrita ngada ngangal yawnude golleji mum sabile jonte didi fu ko dum wadi heban hitande nenon hanta e wonko wada maliyo leedi gollirode sariya kirindirobe lambe kulli ko woni hakkille mumben holde wi no gouvernement o gollidaratno nangaabe hakkille ko nyaagotomi kabaruji di bilto law maire en kanbe juinede be njodo lam hakkundejo jodo fa golleji di kabaru mum bilto
sakiraɓo ɗon mbawi neltiri mijo jimoɗo e halla amen bemalande ngal mi noddirta phase facebook ngal yo kolliti wiide wattu joni o fa golleji ɗi pewali leydi meɗen ndi ƴeewe yalla hono gueɗe ɗe fo kani dakirede nokku goto faɓe tete kaɓorɗe mabɓe wakkati joni ɗiɗo golleji ana kani yawnede ka sa ƴeewi ɗum wondi e tannude koyɗe jadde fa yettoyade hono nokkule kanni mahirede le saaha leydi meɗen ndi fa ƴeewe yalla hono gueɗe ɗe kani moɓirede le ɗeɗo nokkule faɓe tete kaɓorɗe mabɓe ɓe kollitino wiide le ko ƴaɓɓino koko ɓuuri nokkule nogay kañe kani mahede le saaha leydi meɗen ndi keɗen kanko noddirten Ousmane Kornio yo andanɗo kabaru jaam e deƴere sanne ko haali do hen do faccitago Ousmane Niali Bouli
wawa wiye joomu e joina kaɓorde nattine tawi moɓogol waɗaka nokku o mayaka tafon farde dagol wadde andaka hanɓe dakede ɓe dabere landagol dagol wawaka haalede yo dabere nde fu woni ko taaɗi saabu de wona e goto tan ɗum woni e juuɗe mum gouvernement e walliroɓe muɗum kani moƴininde nokkuje ɗe ɗum yo ɗum saabini dabere taɗude dakoje noga e nayyi kani moƴinede ka ɗe moƴƴinaka tafon tiɗalaji gondi fa an heɓaka kanɓe moɓede hono ɓe pooti bati ɓe keɓa tiɗalaji ɗo siniɓe jooɗake le dakoje mabɓe
condition et un nombre
be kolliti wi de war horuji matama sanne wakkati jono ley nokku no dirtede njura idum ley laamu motti o le majjun be kolliti wi nokku no dirtede karare be bi won jokkotato be mer o kanyum wara ton fa yottu yon demo goddo kazen dum wadi sababu so don sankobe gombe tombe immi janindire yimbele gombe tombe be keddede be mbara dum e hollitawe don sankobe be bari ton ko yaata yimbele nayon be do yimbele nayon be bari be wala fu dalil ko be jogi wakkati jono hollitinde wi de kanye ngadno dido bono nday so be bari dum en kede kanko no dirtede mamadou koulbalo yo kanko no mer nokku no dirtede carrière o ko halido hen do faccitango ousmane nyali bouli
Kenya yimbe didon bara arande jokkudo mer tatobo kanye bi gendi bara don sanko be du bari fulbe nayon sabi kambe be gadi fulbe be bari mer o dum wadata jeego barabe le wuro amen go minen ko min nyaagoto soldat sen garalaw so wana dum basho ana way maunde sanne fay jon don sanko be gonle nokku o mer o warama asawerende heddi be kenye soldat ga fi goto wala le nokku o joni
be kolliti wi do no sariyaji bametedi wakkati fule hitande faabe jeyal hono be cerirto yimbeelo gollube bonnadaaji mawdi le leedi meden didi do golleje puddi kenen do bamako do faabe jewto do wonon direji goddi tondi wakkati jono le hitande 2016 be kolliti wi do wakkati jono be kan jewta to ko yaata direji temder e chapande joy le dido direji duudo wonon talki jaadi on kobe ko yaata sappo go ana le hen kanko do wonno dirteedo procureur mo no dirta mamadou lamine koulbalo holliti wi do wakkati jono be jeyal hono be ngatta fur yalla yimbeele be ana de jukkoje mudde do hono nangabe tombe fa pamine jukkoje kande wadede fewde e mudde kede ko halido hen do faccitango mumini sendebu
sur les 207
le haifa be teme didon gombe le sargolo wadube ko boni teme dere e chapande nayo ngoni nangabe min darti pati wattu nangu gogol juuta mido miladu nangabe be anankani andinede tate de mu e sabe mu me ardini ereji nangabe be teme dere e sapo e nayo mabbe anda tate de mu dewte chapande joy dum be dama fewde e habugol e wadude jokoje so jokoje di tiagal jomu ana hollan sariya ka donnama jon en ana mbawi ndartede fa jokoje donna e dumu yopitungo gol yo sariya kaso yimbe nangama e wadude ko boni kabaru jomu anankani andinede na be njopite na talkuru nangongo gol e wute so wana dum dum waddanti dalaji e hebbinde yimbe li kaso men darti procureur o jo ina sariyaji jujure
be kolliti wi do wakkati jono journaliste be faabe keba kabaruji e juude yimbeele golloobe le ciudi sar wusi le leedi meden di fa hande dido titalaji an gonde yede le nokko kaado haala be kali dum wakkande be keedi dum wonon yambereji kuminidi wakkati jono hono finata o fa yotto yo anka yambereji nayiridi bangal yimbeel jedobe kabaruji di hono dum wonde wadi redle adnara Allah dum fu e mangal mudum dunki ande bangal je bangal anka don journaliste be kolliti wi do wakkati jono ko heewe yimbeele be fu wala ko wadi sa nanga kunu do mudo en do won lamu kobbe atawan be gala ande sanne kede kanko no dutte do juma si bomote o ko halido hen do faccitango ousmane nyali boudi
l'objet de cette rencontre
fanda kawr tangal yo fa himbe andine kabaruji gollobe lambe won kabaruji di andi e be kani haldude himbe pammina du en kabaruji di sandari gollobe lambe no gorini moja sabe be deini e kalanta wonbe le mabbe no golleji di jarata ko woni sababu mun ana wayte kambe du e be kula lami be be pari be keba torraji ana way tawedu jomun wana barkante golle mun dum wadi de halata won hewbe le lamo se jira ande ini fu sandari atawan jomun wawa daranade kabaruji golle mo halfina o dum woni jomu mere mere watta yes
dont ils ont la responsabilité.
Union européenne et Royaume-Uni, ngoni faabo tobe studio tamani.
Sekrabe jurni den jeyen yello do ne les réseaux ngaji di wakkati jone puddiran do segudobe kolliti wiide laano wota roobe kanyu en muti do won nokku no dirteda kala buguto seguto dum wadi sababu du so roobe len jattom keddile hen debbo goto kanyu tan hebi somtade le kaado laana ko lati sababu mudu be kollita wede wakkande be gonno hakkunde mayo gonne do hendu immi so kaado laana yi dokkube di do kabaruji do hon yimbele protection civile gobe to segutobe be kolliti wiide fa hande wonbe jitaaka e maybe be gondi e dartude dum en yuri ton fa hande keddo segudobe kolliti wi do wonno gelle gonde tonde wakkati jono be bi an yaha gelle sappo kanyi ngato imugol mudo le goddo imugol nokku no dirtede se bugube kolliti wi de kanyo hebi danal le goddo imugol ngadugol ton lebbi nay lannibe o do golle walde no dirto ONG wale wonde to segutonde le goddo imugol do litan wiede yoga halaji fu njowi ki wattu jono no bonanda bi ngatte fewdu e rewbe no sisiliji dibe cubi ton idube kolliti wi do no wontin golbe ngo ko rewbel be bamata deedi ilan jona fa yott te ko be ngattete e dewle de tawe be jonaay ko kutteji ko hani jukitaade be le majjun sey yurute ngardam faado jennedo be koliti don waldinde o waldinde UNESCO darnito jennetode hulita wedde aljumaar jabbe nonde be puddi ton golleji mabbe di wakkati jono le dido golleji du wakkati jono be jeedi don to cuude école di gontobe ngadi dadiral hakkunde sukaabe école gombe tombe udute garanti minirem faado kuli korodobe koliti widle hitane 2015 to kuli koroto ko imu gongol holliti widle hen ko yaata yimbele uyna didom nyaw sida woni e mudu en be koliti widbe do yimbele du ko yaata temede jenayom e chapat en jottom en jogoyom kani en gondi e hokketom poddele wakkati jonono be kani an kana kisirde o do nyaw dido kabaru don walde wonde to humnide kabaru himme e yurmende kani hokki dum sekira do katte nyalom hande kabaru di mede dimi joto sane helade hejo jamen hollitindi wide tan ke heda do e seedo hono andirdo no yewtere meden de an heddi cangal